haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kale dhegaysan jirteen, waxaana inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waxaa maanta studio v o da nagu soo booqday Aamina Muuse oo ku magac dheer Aamina Isirka, isla mar ahaantaasina gabar daayar oo waddanka Mareykanka ku dhalatay kuna barbaartay, hase yeeshee xiise gaara u haysa dhaqankii iyo heesihii Soomaalida. Waxa ay leedahay podcast ama warbixino ay ku daabacdo bogageeda internetka ee ay bulshada ugu soo gudbiso qiimaha iyo sida ay bulshadu ay tahay inay ula socdaan heesaha iyo dhaqankii Soomaalida. Waxaan jeclahay in aan Aamina ka wareysto arrimo dhowr ah. ugu horreyn, Aamina, kusoo dhawow studio v o a.
aad baa u dhowahayn.
Waa tahay Aamina, marka hore waxaad sharxaad naga siisaa sidee buu ku dhashay fikirka ah inaad samayso podcastigan aad uga hadlayso arrimaha dhaqanka, heesaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay Soomaalidu asal ahaan ay leedahay?
Ugu horeyn, maan doonayn podcast inaan sameeyo. Inta horeyse waxaa sameeyey blog ama qoraal internetka ku qoro, u keydiyo waxa soo maray inta dalkii tagay, inta qurbaha joogay. Hargeysa waxay igu horeysay inaad tago 2015, kobo waa sii noqnoqonayay, and then London aa tagay, Finland baa tagay, and hintaas oo dhan waxaa aad ku jiray bandhig oo dhaqanka iyo fanka, Hargeysa Book Fair, Somali Week Festival, waxaas oo dhan. So waxaa arkay qof kasta qiimo kule dadka Soomaalida, and Soomaalida siday soo dhaweeneen, and sida xoogga loo saaray dhaqanka, hidiyaha iyo fanka. So intaas kadib, then marka Mareykanka kusoo laabtay iyo shaqadeeda bilaabay, and you know Mareykanka iska joogay, then weli waa ka hadlayay waxaa soo maray, waxaa soo arkay, aniba waxaa igu korday you know fikirkayga. Intii ugu horeysay waxaa moodayay you know wadankii markaa tago inaa dadkaygii la kulmayo inaa aad u jeclaan lahaa, inaa iska degi lahaa, waxyaabo kale baa kasoo baxay oo kolbaa weli ka hadlayay. So inta ugu dambeyn dana saxaabtay waxay xoog ii saareen oo kolba like Baraarujin, is that like ii dhiirigeliyeen podcast inaad sameeyo, inaad dadka kale you know la wadaago waxaa soo maray, waxaa soo arkay. So Isirkana sidaas ay u bilaawday 2020, annaka you know aduunka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joognaa.
Waa tahay magaca Isirka ayaa ah magac cajiib badan. Sidee baad ku xulatay markaa inaad magacaasi aad barnaamijka ugu magac darto?
So ugu horeyn, Aamina Isir baa you know magacayga like you know like magac dheer ahay, and ayeyday hooyo baa isiisay magac Isir markaa la kulmay, marka ugu horeyn Hargeysa isku aragnay. I was 25, I was 25 jir, so qof yar maan ahayn. Waa markii ugu horeysay ayeyday hooyana arko. So markaa fahmay Isirka like micnaheeda, then waxaa ka fikiray what I realized was that you know way ugu soo dhaweeneysa inaa and way aad u farxday inaa dalkayga kusoo noqday, dadkayga kusoo noqday Mareykan, inaa ku dhex lumin. So then Isirka there wa you know haddaad Mareykan ku kortid, haddaad qurba ku kortid, wax kasta ka baa inta dabeyn lagu daraa you know siduu Soomaali noqdo. Ba Isirka also waa magac Soomaali asala you know. So then waxaa doonayay podcastka inaa lagu bilaabo inaa ka hadlo Isirkayga you know marka dalkiyaa tagay, waxaa soo arkay, and then nolosheeda siduu like you know kala balaadhinayo, then Isirka sidaas kale would also develop or we'll see balaadhin lahaa.
Waa tahay Aamina, marka haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto waxyaabaha Isirka aad kusoo qaadato ama barnaamijkan podcastiga aad soo bandhigto, waxyaabaha aad kusoo qaadato maxaa kamid ah, haddaad sharaxaadna siiso?
So waxaa aad xoog u saara dadka Soomaalida, especially you know sidaad sidaas ka hadalnay, hooyaday baa wareysaday, aabahay baa wareysaday, asxaabtay Hargeysa la kulmay baa wareysaday, dad badan oo kala duwan oo aana like dalka ku dhalan baa wareysaday. Sidaa laga hadlo de qof kasta xaq buu leeyahay you know dhaqankooda, sinjigooda iyo dhaqan like you know inay bartaan, but also inay connection la yeelan karaan. Kalabaad, heesaha aad baa u jeclahay. Heesihii hore xoogaa u saara, kas heesihii hore waa waxa namawada like dhaqanka iyo heesaha wax namadayn kara anaka Soomaali ahaan. Meel kasta dunida joogta, waalid you know qof yar, qof dhalinyar ah, heesaha Soomaaliga baa you know wada dhegeysanaa. So xoogaa saara heesaha as well.
Waa tahay, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo adiga oo kale ah ama wadanka ku dhashay ama iyagoo yar wadanka la keenay laakiin hadana jiclaan lahaa in ay sidoo kale wax ka ogaadaan een dhaqankooda een heesahooda ruwaydii hore Soomaaliya dhalinyaradaas oo kale ma dhacday inaad la hadasho ama aad la kulanto hadii ayba dhacdo inaad la hadasho ma jira waxyaabo aad ku baraarujiso sida aad dhabahaad adigu qaada ama wadada aad adigu qaada inay qaadaan oo kale
ha adiyad I think wuxuu ugu horeeyay dadka way ka baqanayaan you know inay dhaxgalaan they like afka ma ku hadlo waxna ma ka garanayo laakiin aniga meesha ka bilaabay hooyo aababa wax waydiin jiray and marka cilmi baaris ka sameeyay Soomaaliya dadka waxay soo mareen dan markaas yakana waxay la wadaageen you know what knowledge waxay soo mareen saas oo kale so waxa dadku sheeglaa ha ka baqan dadkaaga iyo dhaqankaaga xaq baad u leedahay diiga waa wada leenahay sinjiga you know isku sinjiga wada leenahay but laakiin dadka iska wax waydii and you know it may they could probably make it a little bit difficult into horisa you know maybe yeah in your but well wax kasta marka wax baranaysid you know like hog year but somaraysa laakiin ku dadaal YouTube wax kasta ka helisa heesi hore there's a YouTube page called Somali Music and Culture and ruwaydi hore oo Somali lagu digi jiray even in like baydaba meelahaas baad ka helisa heesi hore dan halkaas baad ka helisa imika TikTok Sudan sarar bala wada digaysa but laakiin there's a lot of stuff available online so if had dad laqab sitid korba iska daawo then afka iyo luqada waxa soo dhan wad laqab sanaysana
waa tahay dhalinyarada ayaan ku gudu jiraa su'aalihii la xiriiray wadankan ku dhashay ama ku barbaaray ma ka heshaa falcelin marka ay dhigaystaan barnaamijkaada in ay inta badan barnaamijkaaga luqadda ingiriiska ku baxaa mar qarkood laakiin luqadda soomaaliyana waa ku hadashaa dabcan waxaad ugu talagashay in dadku ay fahmaan kuwa soomaali ku hadlaya iyo kuwa ingiriiska ku hadlaya dadka halkan ku dhashay ama sida aan ku sheegay ba halkan ku barbaaray ma ka heshaa falcelin ma ku soo diraan fariimo ay ku leeyihiin sidee wax u qaban karnaa sidee maxaa sameyn karnaa barnaamijkaagii falcelin noocee ayaad kala kulantay bulshada halkan ku dhalatay ama ku barbaartay
because badanka you know waxa iga yaabiyay but dadka you know dalka ku dhashay ba aad u jeclaysaa podcast kayga because they're like oh aad bad really like heesay hore your duck and cat ku xidhan tahay ba kuwa halkan ku koray waxay tahay laami you know and even dadka la hadlo dadka la wareysado waxa kalina you know wili Soomaaliyanahay sinjiga iyo diiga waa leenahay laakiin halkan bana waa ku kornay waxay u tahay meel ay labada dhaqmood you know kuwa qurbahay ku koreen iyo ka Soomaaliga meel ay ku heli karaan so also representation waa wax aad u poor qof sida adiga oo kale inaad aragtid so that's also why hoga waxa u saarayna af Ingiriisi ku hadlo because sidaadii weydiinaysay dad intii hore dadka marka wax Soomaali maqlaan haday halkan ku koreeyda maybe aad ma waxaysanayaan ma la qabsanayaan because waa wax ka fog oo aan si fiican u fahmin laakiin af Ingiriisiga aad bay fahmeen in sidaa u hadlaya waxa soo maray nolosheeda waxa soo dhan waa you know something that they can also relate to and so a lot of times what they say is that yakana waxay doonayaan dalkeenay tagaan oo dhaqankeenay la qabsadaan so waxay u tahay
dhirgelin
no but also like a road map
what tahay amina and waxaan sidoo kale weydiinayaa waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada ama dadkii kale ee wadanka joogay ama halkan yimid iyagoo weyn laakiin dhaqanka Soomaalida yaqaana ay yihiin kuwa aad u xiiseeya maxay ku dhahaan dadkaas ayaga markay arkaan adigoo halkan ku dhashay halkan ku barbaaray haddana dhaqankii sidaas aad uga hadlaysid oo barnaamij oo maalin kasta sameysay toddobaad kasta sameysay ma ku dhahan dadka noocaas oo kale
aad bay iga yaabaan sida adiga hor weydiisay waxay weydiiyeen sideenan halkan ku dhalatay ba wili sidaas you know dhaqankeeda ku xidhan but laakiin I think also for them it's a motivation you know hooyo abba imka afartan sano bay Mareykan joogeen way ka tageen dhaqankaas hore laakiin hooyo markasta markay aragto anigoo heesaha dhegaysanaya aad bay u farxataa but then also way yaabtaa she's like inaad Mareykan aku dhalay sidee Soomaaliya imika iga badisaa but waxa dadka doonaya inaad tuso maaha mid uun inaad kala dooratid dhaqanka halka mise dhaqanka dambe labadaba waa isla wadi kartaa waa muhiim dalkaad degan tahay inaad horumar gaadhid sida you know dhaqaal ahaan dalkaas ku xidhan laakiin dadkaad qofkaad tahay sinjigaaga meeshaad ka timaaday isirkaagii you know inaanad ilaawin and also mid kala kugu daraya waxa igu yaabka badnaa the most listeners on my podcast dalkay joogan ka waran
Wow.
So even qofka kooba inay oo af Soomaali waa in af Soomaali wanaagsan ku hadashay dad you know yakana af Ingiriiska way la qabsadeen.
Ha. Marka dhigisyaasha ku dhigista barnaamijkan badankood waxay joogan wadankii oo ma joogan qurbaha. Waa tahay. Gurdubid marad aan xafiiska ku jirnay waxa aad i tustay oo aad ii sheegtay sawirada fanaaniin hore. Sidee kuu suurtagashay inaad fanaaniintii kaliya ma ahan inaad codadkooda kaliya aadan dhigisanin? مقال كودا حتى عاد كده كوي هوري
ها بوحي كحران تاي هورتا نيغا غارهان ميزيكا آد باوش على هاي لكن I think فنكا وا سيدا دقنكا سوماريغا ودح غالي so وا انا هيسها وا غار انا you know انا لدغي سيدا نوش علي so لكن shakhsiyahan dadkii hore sida yihiin waxay soo mareen imika there was astaan waxay soo bandhigtay like muqaal yar oo kooban umar duulelaan waxay soo laga hadlayo like taariikh noloshiisa you know mareekan gaad joogno qof kasta wax wadankan saameyn u leh noloshiisa dhan waa la wada garanaya so waa qasab dadkeena soomaali in asaas oo kale la wada garto wajigooda waxay soo you know taariikh nololadeeda because dadka hore haddii we DC like dadka waaweyn waalidkeen oo like it's not a big deal to them way with the garane way slow koran you know what that's the area but anako or that yara or halkan ku korena you know they're like celebrity stars so funka ad ba wixii saya but also madonia magacooda you know in la ilaawo so even markasta like I always muqalo doodi hore you know in their prime marka wada kechoge waxay kamid tahay you know dadkii Soomaaliyadii hore
waxaad kala wadaagtay ku celcelisay marar badan in heesaha aad xiisayso in kuwa xiisaysa ma heesaha hadda kuwa hore kuwa dhexe yaa sa jacayshaa fanaaniinta dhigaysataa
heesihii dadkii hore un baa jecelahay kuwa imika jira waa la qabsaday like so waa dhigaysan karaa laakiin haddaa ka hadlo fanaanid yaa jecelahay like number one is Saar Ahmed
okay.
I did a podcast episode about Saar Ahmed Javed Alaan Xaristo that's my number one favorite
okay.
maka xiisa dhaco I like Amina Abdullahi Xarisi Alaan Xaristo and then Yurub Genya though aad baa jecelahay yeah
fanaaniintii hadda ee ugu dambeeyay dinci gabdhaha ma baashaqtay ragga ma
no dagaysada like hasan aadan marmar baa dagaysada iyo ahmed mooge laakiin fanaaniintan dambe uun baa ragga dagaysada like khadarkeeyo sharma boy خالد كامل
سودان سيرار مرة
بعد كده يا سودان سيرار يا بنقول نمعان هلا
أوكي وات قدام بنتي ما حد برنامج كان كسر قبل كمان الساعة فرصة ده لو فادي سنة ما أنت عن أنقصيني
I would just say that واحد دنيا هنا أنا كنت دميو that دكان كواد وحى وذا لنا هاي so قف كستا despite how they like present themselves or who they are but قف كستا مل كستا كوكرين ما هاد دتك إنا لقف قوية or دتك إنا like لقح يصدع وسي oh ما ذي قال هكذا كوكرين ما حا وحاس like I want to say دكان كوا وحى وذا لنا هاي so قف كستا قف سماليا وقف سماليا so دكان ك لقدا فنكا you know حق بيوليهين and maha I think wax una laga fikiro in dalka uu ku soo baxayo imika dadka qurbaha jooga aad bay u xidhan yihiin you know daqan maybe it's a little bit different we could do it because obviously qurbaha la jooga so waxyaabo kale lagu daray laakiin aniga waxa dadka la wadaagi lahaa which is say the sinchiga like aqimeyno
aad bay u maasan tahay taasi waxa ahayd Amina Muuse oo ku magacdheer Amina Isirka barnaamijka madasha dhalinyarada todobaadkan marti noogu ahayd waxana aamina sida aad maqliyseenba ay diirada saarto ay aad u xiisaysa barnaamijyo dhinaca warbaahineed oo ku saleysan arrimaha suugaanta iyo fanka iyo dhaqanka Soomaalida gudaha barnaamijka madasha dhalinyarada intaas ayaan ku soo gabagabeynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad iyo mahadsan yahay Jamal Ahmed Usmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaadna ka dhigaysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.